studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be onay jam hande altinere no gay etat lewru avril hitande 2018 sappo e jedde yamde jabbori masilima chapande nay e joyi barbe e waylirde usman nyali bulla kabaru jiro salim juwaratu boggi jande to on kumpitata wiide sottugol ijing haji ikoma sabe bini mursugol lewru fuko buru milioji chapande jeegon sefa commune mawdo kulikoro o kabaru ana sulin himbe watanabe gendindi e wi sebo hakkilo en kebe yogabe suttugol ijingaji mali wadi kutteji mawdi kebal leydi meden di e wi mabbe lam o ana hani darde torra ko dum watta darta dasi kiddati kesi mawdi lomtude kabaru mun hore jo leydi meden di ana doma jangol le region segou yagol makko ton yonda royde hurmitinde nokkuje kesse mojjinaade le region o yidi woni sembe kabaruji di hande bismillah modon hedaade si jo tamani so tugol iko ma latake sababu buitugol kebal le region kulikoro o dum sabim bini talkaku e tampiri yimbe gallure de gallure e wi watnaabe ton sabim mudun nenno lewru fu milioji chapande jeegon sefa gallure kulikoro de mursata dubi sappo ciagal ko on nokku sotta gollannobe don talkaw nenno kuliti wiide fajon totta ka hakkeji mubbe fa be duro den famu keddena mamadu samaseku
kulikoro no andira latade gallure isingaaji muudi goddum fuf dun be galla sona dun kebe mudun no na bili non no isin ikuma dubi sappo ciagal ko dum yayama fodde golle mudun darnede won ko ciadele nati e kebal o do region dido bo o kabar ngurdam yimbe la dun beedi tidude e lewi kanko horejo dental rewbe isin ikuma madame touré jogal lolido mamma sisse wana fi wasude darade darde mudun won ko kabar o hebente dabare ana buri dubi sappo hande ko isin o yaya e ko golobe dun kebiti allahji kewdi miden wara noddo ngo fawde kanko kananke leddindi kanko gondo kejaado be leddindi kanko dun hando darnade hono dido ci allaji yo tinno wattande kawar mudu hakillo sabbe eliku jabbi holtinon wiide o doronto kabar mudu fe goto dulla wiide golla o golla ko no fewiri denna yo fedda INTM jabami ngada kaddal hala nana embe kuliti wiide ko sambini dido ci allaji di fuf wona guddum so wona raf yottingol adiji di lam o bami bangal hinnaade dabreji mursugol golle gollobe be lewi Umar Dia commerçant galure kulikuru ciadele de o do kabar o yottinibe wawataake halede Fatima hono fuf be do gollobe le usine ikuma be latto hande kebe mabbe famdi bangi goddo dun dullaka fiwide kejabe mabbe hewbe na udda kasu batti tan kanko tumuta ona gollo ko muyi mo tayire dun fa hunde yeltata hen bangal hewtugol dabreji dido cellaji di lam o ommi non adi hinnaade kabar mudu min micito jati wide wattu fuddugol golleji mahugol nokku lollido siramuri jabate den kanko atite o lami non o holiti non wide le hakki lebbi sappo jiddi tagal yeygol usine o kabar mudu fuf funcenta hore Fatima uddugol odo usine o sambini kuteji kewdi ngotanaabe tunbe kulitiwide mairie o buri fuf yede kuteji uddugol usine ko ma o sabi dum matama e lekkebe mabbe kanyi dun e joddiji gollobe mabbe gol sambini dun wittugol yimbe le hewbe denno kanko maire o na darda lam o yo daro e darnde mudun bangal adiji dimo bammi holitiwide hakke milioji chapani jeegom won ko ikuma yo onon non mairie o bangal usuruji dum walda e kebe di imadraji gollobe be sambinta der gallure de denno hakke milioji chapani jeenay yottino non gallure de e le hitande wat jun o be mursurama de do kebe de fuf hakke yimbele temede jeegomo jiabe kulkuru gollon non le usine ikuma o kuteji yeegol usine o wala do haadi wat jun o tilaji kewdi nati e galleji dewle kewde buni sukabe hebe dun mbitti yirewere lumango batte ikuma o fuf majji joni e lewi horejo dental rewbe usine ikuma wat jun o gollirde kananke leddi na wondi imadraji yala dabare hantinde na hebene o do tilalo o
sottugol ikuma wadi ciagal sottugol usine ngaji mali kewdi mojjinano inde mali hebuno dima ko mudum e wi dunke ande kebe sottugol usine ngaji mali wadi kutteji mawdi kebal leedi meden di be kolliti wiide lam ona hanno fiide dabareji goddi mbawdi wadde kebal ciagal ko di usine ngaji njalti e juude mon dum arke touri landondiri e modibo mawo makkalu andi ko neno andi ko widdo faccitan Umar Waygalo
wakkati leydi hewtuno ndima ko mudun de usine ngaji ana kewno le nokku o sanne ɗiɗo usine ngaji jogira ko hon ɗum hani jogirede ɗum waɗi so ɗi keeɓi tiɗallaji ko nayiri bangal keɓe laamo heeɓi tiɗallaji dow majjun kañum du sotta ɗum so ɗum ɓami fa ɗum sottama yo yimɓele hewɓe kañum en mursata golleji muɗum en ɓe ƴeewa yel hono ɓeɗo yimɓele dokkani tottirede haqqeji muɗum en ko ikko ma ko yo ɗum hunde wonde noon ɗum firaka dabare dow sériyaji laamo hokkama kaliso jaati miɗimileɓe kanno ƴewdunoɓe gatta fu ɓe totta golloɓe toɓɓe haqqeji muɗum en ɗum laamo hani ƴewtade no ɗum worri ɓeɗo yimɓele gonnoɓe tonɓe ɓe totte koɓe kani hokkede
comment peut gérer les personnes qui son de la rue en ce moment.
Sakira faabe duro don faamo don baa yewdi di kabaruji fuddo helloji amen Facebook e Twitter fa ndokkondo koni hakkilaji modo don baa wi noddude dow di numeroji di chapande jedde jo chapande jitte en sappe go sappe go chapande jedde jo chapande jitte en sappo di sappo di kasunkobe nogay en jo yon suudu kasuwule sibugu ciotteke beta ko dum wonno ko ministre kumini do dena ko leedi meden di holliti wiide domobe suudu ndu di do barmi ciagal ko kasunkobe ciotti saketi ndari ana padda kaaje do mabbe e wi horejbe nenno e wi horebe ministre de lugo ngoji an gondi e wadede faabe njite nen horejo leedi meden di ana haani jabbitede talataare jangolle region sigu o yagul makko ton leende ngalure chayde yo ndaroode hurmitinde nokuje kesse le region o nenno o joddoto ton e federere mobe wonde ton yan ton li wattu mo region o jogi sugullaaji mawdi bangal rafinde nagu yago du holliti wiide ngurdam le nokko o ana tiidi fa be dure den famu kede den Umar way gallo
yimbe le gombe le ngalure segunde be gondi e landinaade fa be jabbito horeju leedi ndi o jango le ngalure mabbe de wattu jono jamar de fana wonde wadde ton imma daraaji fa yottoyo yimbe le wotnaabe gombe tonbe kanko noddirte numu jaraw yo mer ngalure segunde o holliti ko be domti horeju leedi ndi o wihi wattu jono horeju leedi ndi o ko golli le nokko o ko be beltiki do hen sanne holli bingulidi an kanko mudun lobbo ko gollinibe le ngalure segunde sabide wattu joni o jamarnde fuyi hono ko golla ton ko fa yottoyo gudroji di on darni ton di mobilaji dogata do kanye e leyi tiagal mudun do holliti wiide won nokkule godde darnaade ton fa yottoyo aveni 2000 en goldo datol bonino ton ko boyi o holliti wiide horejo leedi ndo moddini dati goddi kasel dun hakkunde segu kanye e blan dido dati ko yata kilo ngaji jeddi woni ko beeta leyi hen no mo holitiri wiide kanko mer gondo to siguto yimbe no gombe tobe hakkilaji mudde en pecciki wo holitimbe wiide wala fu ko jahol goldo horeju leedi nafata ton sabi de nyalawmo hande kudde de fu ana tiidi ton fa yotti o wayde jam e deedere gandido leedi ndi beedo yimbe le koliti wiide wala fu ko o do golle nafata nyalawmo hande kanko horeju leedi ndo waran o torro nokko o beeda sadaji du le mabbe laami be dido galleji kolitiri kanyi nyalawmo hande ko buri fu domtudi diewe yal hono kudde de no tidiri leedi ndi yalla buyte fa be keba be ngada korka mabbe ka no feewiri be beedi le hen wiide du wala fu ko be jihi len duudo yilaru hono ko nafata yo gabbe koliti wiide wargol horejo leedi ndo idum nafa sanne sabi de kanko Ibrahim Boubacar Keita o somo yottiki le nokko on way halde halaji goddi kasen jaddi yimbe le be nanayi be bihi le majjun sa ewi o do gudron darna ton dun darna ka fi nokko goto le region ngaji di tiagal mudum du be bi datol mabbe gol be noddirta ton aveni 2000 gol do datol mujjintinama tiagal kongol bonno duubi be bi nyalom hande o do be jeli horejo leedi ndo be tajuri danyan halaji kewdi mo hali ton on way wiide jaati segu an way latade capital dido bal ley leedi malindi sabi de hono segu wala le nokkule keddi de furbe quality sa yihi segu nyaloma hande a mila europe gonda kanko horeji leedi ndo mo hani wadde le ngalure de ko yata balde tati tiagal so yihi o uttoyi oro essentiel do mobilay di dogata do kany eli o yaha uttay ton suudu wondu kasen do yimbele jagotobe ko nayiri bangal demal kani wonde kanko horeji leedi ndo Ibrahim Boubacar Keita o jowtoyi to kolleji golla do pont markala
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sakirabe nyandaro en kabaruji gondi le region ngaji meden din ko yato ujinere e temere nje gombe kasara la hawi kewti temedere sappe o den no tomate en keddi hen dum wonno ko protection civile segu hawri le labi temere jetti e chapande nay e joyi ko yalti notade le hitande 2017 directeur protection civile region o anandarte hibe gendendi ne no tabo ko gollobe sar wusi makko o kolliti ne no fator raji uito kawrital fedde ne no kawrital fedde rewbe catholique en kuccala be noddirta por sial timi kanyangal kawrital pawingal do tabogol finatawaji galle hawrintini ko yaata rewbe temedere jurbe le nena jurbe ko yaata paroisse ngaji sappo e joyi e wi nena daranibe kawrital galgal kawrital balle tati hokki hawrube henbe fenno famu fasanne kabaru no finatawa galle nena tabirete sagra mi tindo sembe kabaruji di sottugol izin ikuma sabimbini morsugol lewru fuko buri milioji chapande jeegon sefa nen won don komin kuli koro dum wonno ko mursata nena bi kuli julle lewru fu kabaru o sulini himbe watanabe gennidi e wi sebo hakkillo en yogabe sottugol izin o ne no hul be kuleti wiide wadi kutteji mawde kebal leydi meden di e wi mabbe lam o ana hani darde torro ko dum watta darta dati kesi mbawdi lomtude kabar mudo horaju leydi meden di ana doma jango le ne no ngalure segunde o yanto on daro nokku o do hurmita nokkuje kewde mujinaade le region sigo sakirabe do kadu di kabaruji ka kedde hedad yewtrende ana yesu wassalam